Downloaded from ilovezedmusic.com.
The party, this more. Kamfana kandalama. Jimmy Joe. 1 2 1 2. Hapa ini so every day pakachelo ni tungani nganika alo chimichumu zunguanga pa kalipa
ata telele fore na mucho seni hapa ata tamanga pulute fika pena hapa so mvera vera nishama black so muzungu mvera vera nishama black so muzungu every day pakachelo ni tungani nganika alo dismo muzungu wanga pa kalipa
ata telele fore na mucho seni hapa ata tamanga pulute fika pena hapa so mvera.
Jimmy Choo, King of Vigo.
Vela, nichama black, so muzungu. Vela,
Vera.
Vela, nichama, so muzungu.
Lelo ni mante ndi soti fole senita. Every time poti pasa ndroma ni kukani pamwa ngala buwanche bazungu banga mancha pa. Posting ina nchalanga musamba fanta. Sia tuiwe na inebo inza kupanta. Ulipa mission yota ndula inechibanda. Pa mvela mayeso neka. Shuone ni kumfeshi ngani shomeko. Tipo ichi ni tanu wana mayati. Nipase mkoni space nifake pona dance. Chise kuincha blender pa manje langa nyashu. Biza mkatamo kale esa mama nchati. Asafo la makwempa asipese na Mpwela na mkoyo, chimichu na antasi.
Every day pakachelo ni tungani nganika. Alo chimichu muzungu wanga pakalipa.
Ata telele fore na mucho seni hapa. Ata tamanga pulute fika pena hapa. So mvera Vera, nishama black so muzungu. Mvera Vera, nishama black so muzungu. Every day pakachelo ni tungani nganika. Alo dismo muzungu wanga pakalipa.
Derere fore na mucho seni hapa. Azata manga buruto fika pena hapa. So mvela Mvela nichama black so muzungu. Mvela 1 2 1 2 nichama yeah. So muzungu. No shot ya mtushimi fulu panali panali. Bad fucker kumutu rionze fulu bandani. Waking suit kuma job ni safari. No fola mazali mukasiliza sambani. Kempa ife ikwela fast than dollar. Mafole na zipeze ngoni kuma Angola. Vela ndevu gela. Chimone ni nomba na chiluba. Vela ichinchama blacks. Poison packs, non tambo patine na mwenye pali spark. Banga kuterere, nangu ndiwe impwa. Ushe ni vichani vinaipa ku India. Nifaka po dance, yoko na pants. Vafuna kamu kati so na valangiza pants. Kai koji ife kuwa tu ni timu no sopa. Noti mayobe neba bumu kayo songa. Every day pakachelo ni tungani nganika. Alo chimichumu zungu wanga pakalipa.
Ata delele fore na mucho seni hapa. Ata tamanga pulute fika pena hapa. So mvera Vera, nishama black so muzungu. Vera, Vera, nishama black so muzungu.
Every day
pakachelo ni tungani nganika. Alo dismo muzungu wanga pakalipa.
Asa derere fore na mucho seni hapa. Asa tamanga buruto fika pena hapa. So mvela Vela, nishama black so muzungu. Vela Ba West in the pew pew. Vela Mona Masil Jijijin Smola Pani Kambilepo yes. Nalema mtalo tanga kuimili langa finte kwa yes. Oma ibala munga sesko na setini na malaiti yes. Nima wanu fika talinga mufait. Wakamba pa setina pena
yes.
Sine peso pa funo nsha pena yeah. Wasungu munga kapendelo. The AI yet to lead. Siwa kaniza kaleza itiki. Bafuna nitisebenza munga masku zik. Wakamba bazami kuila munga sota offending. Forena ende for some people defending. Munga yo mapti, nitem yanga. Kochi ni number 12 uchemcha manga. Jine liviko munga font yach. Zini sebenze samisi musa son dash. Munga ninja, we can see their nose. Itana batena oni mifusile pamozi. Vene visa shtika only God knows. Every day pakachelo ni tungani nganika. Alo chimichumu zungu wanga pakalipa.
Ata telele fore na mucho seni hapa. Ata tamanga pulute fika pena hapa. So mvera Vera, nishama black so muzungu. Vera Vera, nishama black so muzungu.
Every day
pakachelo ni tungani nganika. Alo dismo muzungu wanga pakalipa.
Asa derere fore na mucho seni hapa. Asa tamanga buruto fika pena hapa. So mvela Vela, nishama black so muzungu. Vela Vela, nishama so muzungu.
Yeah, yeah. Haipa wana tishani. Cheats text ni kumona. Hendrick my chassi. Expanded by Messi. Mona cha tishani. Mr. Tembwa salute.
California see you. D12 Apo, Mr. Robbie, Venon, Jay-Z, Apo, Francis Manigo, OG, Dom G, J. Nicholas, yeah, J. Weezy,
It's a Hobbies production, blessed from creation, still made of them, fire. Oh, yeah.